Nyangile. Weka juu Nyangile. Nyangile. Oi. Nyangile. Nyangile. Bird in them scam. Yeah, bila delay, nisha delight. Nasikia kwa giza. Come to the light. Kuna shine. You can't deny. One tunafukuza giza tonight. Sit on a hill. Cannot be hidden. Na niko bright. Light for light. Na recommend Nyangile is good for your sight. Washo ni jabide amekwisa.
Why? Why? Unapenda giza why?
Why?
Na Nyangile kuko fine.
Fine.
Kumewaka so bright. Timeless.
Usiwe na shaka. Token siki daddy bado hapa nimewaka. Hii akaki meter box tani ya baba. Hii nafanya moyo inawaka. Kijana ana transform. Stima Kenya power.
Kuna vile tumekuja na bidi. Aye. Hatutaki uradi ziko na delay. Ona sasa tumewasha Nyangile. Gospel imewaka buru inamulika kilini. Nyangile yangu haiwekwi chini ya kitanda. Na inamulika kasa ina mpesa kwa kibanda. Na kama unataka kimbia haraka. Kuja mali hii Nyangile yangu inawaka.
Sana una clear vitu life siwezi cooks. Site tuko sawa Nyangile inani boost. Ta prevail hazi kufail. Na kaa unadatuliza mstand. Peter must ni tough to stand. Leta usifiche da. Tafta mafta washata. Faster iweke juu kasta.
Why?
Why?
Unapenda giza why?
Why?
Na Nyangile kuko fine.
Fine.
Kumewaka so bright.
Nyangile. Weka juu Nyangile.
Nyangile.